zunguka round about it, nipe mfuka. Zunguka round about it, mchore nyoka miguri pande bati na bati. Bati takuri after party, unachelewesha wakupisha tupite kati yako. Yo! Free fire, unasema